DJ Sonj, the
hey, check this out.
What up?
This what they've been asking for, right? Sanaipay?
Yeah.
OG?
From Nairobi, Kenya. DJ Sonj.
Girl, if you know you got it all, then tell me why you want it all.
Cause I can.
Tell me why you want it all.
Cause I can.
Talk to me.
Hadito, mali ni safi ngozi nyororo Zangu za designer Christian Dior I can afford it Cha muhimu kipita chokosi Nisumbwe na chini ya 12 years mature Sipigi order na glassy no more I can afford it Uja lazimu shwaka Vile tuwe ulinipata Mukaomba kuwa wangu my lover Sasa vipi wataka nishushe kiwango Kiwango Bidi yangu, mali yangu Nimeitiririshia jasho hivi Tiri, hivi Tiri, hivi Tiri Nimeitiririshia jasho hivi Tiri, hivi Tiri, hivi Tiri Sinipimie Wabishana Kodi za toshana Kwanto pimano Launa lako hasifai kufanana Unaumama Fikra ni aziza kina dagama Kukiumana Shika lako pieta kwa salama Uja lazimishwa kaka Vile tuwe ulinipata hapa Ukaomba kuwa wangu my lover Sasa vipi wataka nishusha Kiwango Kiwango
Jua asubuhi Nikauna irusha kwa mapuwa tupu mwe Kiuno njoko flow mebeba sazi juu Sanike usahajita sana feel kama chui Piga siruti ya kuni piga situli Rapa sijuti juna rapa nifuti Mervisi bila ndia kaja ifo sikuliti Ila tema lete kwanza turisa
Flowing language Afanya ribonge taki swe
When you are in pony Girl you are in pony
Unaniwega taki we Na 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 na
Marakula tu kwa macho weni untouchable Katika tenda wini kwa madame parable Kode yako laptop, baby girl portable Mwato wa baridi, unamita joto Kanyaga jini wasati wa flow ni moto Chileko seka nao ya misha shika moto Sefata maziwa keti chini nyonya toto
Falling language, afanya ribonge taki swe
When you want funny, girl want funny
Unaniwega taki we Na 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 na
Shani Zeti Contact DJ Sonch on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter. DJ Sonch.
Come out of play. Let me see your body move to Macarena. Lead the way, and I'll be right beside ya. Yes, you are my kind of baby, oh. I'm like, no, 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 girl. Then I go on my savings. Sound design of the baby. Look at Swahili, ni deadly. I love you, kuna, nikita, ana, digita. I can see things is a. Hop on down, muta go crazy. Oh, muta go crazy. I love you, kuna, nikita, ana, digita.
Mabisho, napenda ziwe kasi na matrancho. Nisipendi dume mabisho. Nisipendi dume mabisho. Napenda ziwe kasi na matrancho. Tumengatika mbali nami. That the money talk me nataka tuzwa. Most most, misitaki goes goes. Missed calls, you better know your limits. I test on my touch and my lips. Doesn't mean a thing. Blame it on the chingiri.
Yo, yo, what's up, they call me Massa Uti Kenyan boy. Mr. Lavi the Loca, and I'm chilling out with my main man, DJ Sonch.
From Nairobi, Kenya.
Nisipendi dume mabisho, napenda ziwe kasi na mchunchu. Tumengatika mbali nami. That the money talk me nataka tuzwa. Most most, misitaki goes goes. Missed calls, you better know your limits. I test on my touch and my lips. Doesn't mean a thing, blame it on the chingiri. I put ya, make you want me. I touch, I make you touch my body. Your money, then I go pick your money. Hela zako za nikosha. Gengengi isha chafua. Mini glasses na ushajua. Sini party na mapazenga. Hey mister, we turn it on the dance floor. Gengengi isha chafua. Mini glasses na ushajua. Sini party na mapazenga. Hey mister, we turn it on the dance floor. I put your mickey on me. I touch I make you touch my body.
Unaponikonyeza, umenishika mwenzako umenitatizana. Maumbo pale yanapotingika, unanivuta mwenzako umeshaniteka. Hapa kwangu pesa si shida, nitazimwaga na utamaliza. Uwe akiza unachokitaka na usijali bili ntalipa. Ukichekecha, unanimadamiki aina. Navyolegeza, unanikoroga ki aina. Akucha, tungisha, zungusha kibinoni. Chokucha, hakini, chomi mdomoni. Akucha, zungusha kibinoni.
Gengengi isha chafua. Mini classes na ushajua. Sini party na mapazenga. Hey mister, we turn it on the dance floor. Gengengi isha chafua. Mini classes na ushajua. Sini party na mapazenga. Hey mister, we turn it on the dance floor.
Baby, uba lako nita. Baby, I'm so in love.
DJ Sonch.
Come make me smile. Make me shine. Make me. Yes, I know that you love me. Come make me smile. Make me shine. Never been with such a girl like you.
Just like you.
A baby like you. You're all lost on my mind. Never been with such a girl like you.
Just like you.
Like you. I've never been.
in love, never been with such a girl like you.
Just like you,
a baby like you. You're all lost on my mind, never been with such a girl like you.
Like you, like you, like you, like you, like you.
I've never seen a girl like you.
Like you, like you, like you, like you, like you.
I've never seen a girl like you.
Beautiful, mama, I'm be your ghostly mama. I wanna see, don't see mama. Tulinde penzi, sije zama. Ah baby na, kiwa na doa. Madoa doa, penzi tunatoa.
And I believe it.
Awende wangu andoa, awe wandoa. Mpenzi wangu andoa.
Come make me smile, make me shine. Make me, yes I know that you love me. Come make me smile, make me just like you, baby.
Never been in love, never been with such a girl like you.
Just like you,
a baby like you. You're all lost on my mind, never been with such a girl like you.
Just like you,
like you. I've never been in love, never been with such a girl like you.
Just like you,
a baby like you, baby. You're all lost on my mind, never been with such a girl like you.
Like you, like you,
or such a girl like you.
Za girls yani kama toy jokes kasi funny wave bye bye na kama umeshikanisha basi piga high five ninge choose jina flani yani kama roar na ninge date funny yani kama joy na tunge piga dance na stress to toy na tunge kata maji hadi tuko joy.
I really, really need you by my side every day.
Choose.
nilikuwa na enjoy, lakini missy boy na bado na enjoy. Kwanza nikimess na my boys kama toys, mchezo kama chess kuwa check bye bye. Juu hapa mingi boss finya pose, wameshindwa kudeliver wakumena pose. Wanataka piga picha hawaji kupose, si wamesha chema liver.
I really really need you by my side every day.
Yo, what's up my people, this ain't your boy, this is your man Eddie Singer, and you're listening to the baddest DJ, DJ Sonji. Yo.
Zawadi kanipa Mungu, sasa kwa nini nisipoke? Zawadi ya kiyoyozi palipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi mwilete. Kitoka kazi ni uchovu mawazo nifanya ya
pute. Hivi ushapendwa
Hyperboy,
manake nikipenda waga napenda kweli, woga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo na deka na cheza napendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Yeah. Basi leo na deka na cheza napendwa na wewe. Shikeni pinda ni bebe nmenaswa na wewe baby.
Hakina chako cha mapenzi nishazama, kufuza niisha ukintazama. Mini wakupeke mwengine apana, wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu.
Yo, you don't know it's a boy MC Dubs and I'm chilling out with the baddest selector party please. DJ Son, the hyper boy, run it, check it.
Kwa niti taika wakali no mafisi wasisoke. Kulini kutuzi sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikukianisha, umenishika papaya. Unatutaka mini sawa, mananisha paga.
Jamani penzi letu limepopea, nimepata wangu mina pepea. Kita usi na ringa nkitembea, unavonipenda na jichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe
nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Yeah. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama, kufuza niisha ukintazama. Mini wakupeke mwengine apana, wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
You got it from your mama, I see. Baby, you look so sexy.
From Nairobi, Kenya.
Hear me now.
DJ Sarge.
Yeah, you hold that tight.
DJ Sarge.
Baby, you're enticing.
Baby, sana rapsi nipe kisogo. Mama punguza kimombo, nijieleze. Yapo kidogo, nijieleze kidogo. You're all dressed up with all the makeup. Baby, I love the way you whine it. When you don't, you whine. You're all dressed up with all the makeup. Baby, I love the way you whine it. When you don't see why.
Oh, my baby whining, put it on me.
Hey,
baby, don't ever take it down low.
Show me.
And now my friend, I'm go-go. Baby, but if you never take it down low.
Show me.
Oh, no, no.
Kunja mgongo na ushike kichwa yako. Kidume nimechimba. Toto mebeba mpaka ya jirani yako. Mkweka mmochimba.
Kutondisho, kutondisho. Ubebi wale uzima zikishika ni kupige mate.
Nafanya kazi daily, misho mwezi nkupe salon. Wende salon, ama tao, ujibambe layo. And now you're classy baby, I just love your vibe. Na kama penzi shule, penzi la tulini maho. When you faho, kwenye daro, mindi ubeski wako.
I'm a kind of woman, siwezi mwacha tankis kerumas. Such an understanding woman, yendo chazo cha melody nazutunga.
I'm not boarding Kamiguna. Hey, is it you on IG? Me gonna form me show ID. She said I'm between 18 and 24. They come show me wakana kina jomu shiri. Basi, 2018-24. Pombe tu, sigara nilia check in on viri. Siwa wenu neto mwaka mkata. No, no, na misaka sila utanipata.
Nimekwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Ashavutawaya,
ashavutawaya.
Na nada yako ganji mbaya.
Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe. Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe.
Lete maji mingi, nimeanza kupea na masiri. Nimeanza kupandwa na ma feelings. Nafuata fuata kila mimi.
huyo ako 20 ama 50. Zile vitu naona akisiamini, zile vitu nafanya sio mimi. Forgive me.
Yeah, I'm so curious, girl, go serious. Need the confirmation. Upa vile inakimbizwa manze wazitupitishe. Hizi ni zile time critical, silali mpaka keisho. Pombe ni temptation, yeah, kuanza vacation.
Nimekwa na siku mbaya,
siku mbaya.
Fuko ekonomi mbaya,
ekonomi mbaya.
Morio ashavuta waya,
ashavuta waya.
Nanada yako ganji mbaya.
Tukunywa gani leo? Minta kunywa whiskey. Tukunywa gani leo? Minta kunywa bia. Tukunywa gani leo?
Minta kunywa soda.
Ah, hiyo sio pombe. Tukunywa gani leo? Minta kunywa whiskey. Tukunywa gani leo? Minta kunywa bia. Tukunywa gani leo?
Minta kunywa soda.
Ah, hiyo sio pombe.
DJ
Sound. Niko na mimi nataka robe. Kasio kisuni jazie kadate. Nishike chesa na mzinga ya konyage. Nikadhe maji pole pole ni weekendi. Kama zako zimeshika sema yeah yeah,
yeah, yeah.
Kama zako zimelipuka sema wow wow. Jazie msapo katikati. Kama toyo mtoto mwenye miniskati. Na kama zimeshika kunywa sharubati. Tabia za kutapika ndizo hatutaki. Pasi dansa po katikati. Kama toyo mtoto mwenye miniskati. Na kama zimeshika kunywa sharubati. Tabia za kutapika ndizo hatutaki. Tukunywa gani leo? Minta kunywa whiskey. Tukunywa gani leo? Minta kunywa bia. Tukunywa gani leo?
Minta kunywa soda.
Ah, hiyo sio pombe. Tukunywa gani leo? Minta kunywa whiskey. Tukunywa gani leo? Minta kunywa bia. Tukunywa gani leo?
Minta kunywa soda.
Ah, hiyo sio pombe. Basi papa weka pombe. DJ ifanya mambo mziki katambe. Kila mtu pewa shoti. Na mamanzi wakizima basi na watekwe. Kama zako zimeshika sema yeah yeah,
yeah, yeah.
Kama zako zimelipuka sema wow wow. Kasi dansa po katikati. Kama toyo mtoto mwenye miniskati. Na kama zimeshika kunywa sharubati. Tabia za kutapika ndizo hatutaki. Basi dansa po katikati. Kama toyo mtoto mwenye miniskati. Na kama zimeshika kunywa sharubati. Tabia za kutapika ndizo hatutaki.
Than the wall of them, better than the wall of them, better than the wall of them. When they see me step, man, I shine on the wall of them. Lonesome gangsta, no fear of them. Girl, them love it when they see me perform. Drive them mad, they never stay calm. Gangsta loving at the girls, them I want. We give it to them like a raging storm. Make the girl a prance, bust a wine and broke off. Gangsta no run from no girl, we no take off. That's in a designer clothes, we don't knock off. Street pause.
See me, I say,
Butter and move. Me some make the girl them when I tell them blows them. Butter and move. Girl them see me fine and them when for me rhymes them. Butter and move. Me some make the girl them when I tell them blows them. Butter and move. Girl them see me fine and them when for me rhymes them. Hotter than fire. Hotter than them all admire. Gangsta make the girl them all pass fire. We make the girl them bust and see them attire. Make the girl them when I dance till the morning. Broke on my girl, you don't force no one pony. Walk it out is a mudding and balling. Wine pon your head to the floor, you are crawling. See we love it when the girl bust the wine. No man can resist the uno fine. So who the pillow, girl, what your worst line? For me the girl them bust the wine. Butter than move. Me some make the girl them when you tell them blows them. Butter than move. them see me fine and them went for me rhymes. I'm better than move. Me some make the girl them when it's yeah, them blows. I'm better than move. Tell them see me fine and them went for me rhymes. I'm better than the wall of them. Better than the ballers, I'm better than the wall of them. When they see me step, man, I shine on the wall of them. Lonesome gangster, no fear them. Girl, them love it when they see me perform. Rough them hard, they never stay calm. Gangster loving that the girls them want. We give it to them like a raging storm. Make the girl a prance, bust a wine and broke off. Gangster no run from no girl, we no take off. That's in a designer clothes, we don't knock off. Street pause.
See me, I say,
kill the fun.
Woman, your body good. Woman, your body fine. Woman, your body are the best in the whole world. Your body good. Your body fine. Woman, your body are the best in the whole world.
Girl, come bless it, pon me. Come, we gonna take it, pon me.
Kill you.
Me one and only. Me never come left you see nobody.
So, girl, come over. It's some gangsta love.
Ready when you're ready, can't wait no more.
Girl, bend over.
Get that one
back.
Fire upon your belly nonstop.
Thank you so much.
The way you move your body, my girl, you got me deep down there. Check it, feel it, me check it, oh yeah. Check it, feel it, me. The way you move your body, my girl, you got me deep down there. Check it, feel it, me.
Get ready for the action time with the action man. Feel it, talk like the mood around.
Come,
pass up on me bed all night. Woman, catch it, catch it, pressure.
Tell me what you want, put you on quarantine. Satisfaction guaranteed, yeah.
Anywhere you want me, girl, me there.
Come on, me and you, I go find me there.
Girl, come bless it, pon me.
Come, we go and I take it, pon me.
Kill you.
Me one and only. Me never gone left, you see nobody.
So, girl, come over. It's some gangsta love.
Ready when you're ready, can't wait no more.
Girl, bend over.
Get that one
back shot. Fire upon your belly nonstop.
Pombe bado sitaki kudedi, nimepoteza figo maini na mashere. Na wacha pombe bado sitaki kudedi. Na wacha pombe bado sitaki kudedi, nimepoteza figo maini na mashemeki. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji, nilikunywanga jin kanilalishia jegi. Pombe sipendi, naiweka pending. Mukuchu, ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi attendi. Na ndani sina taki ntafuta namba za pedi. Kutu tupombe tuachocheza gidurai. Tufombe tutu wili unatekwa na masai. Ai, by chance na kutani warongai. Na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Kushman, pedi wa magenge. Sina nyegeza pombe anymore. Kwanzi ya mande mina pombe is a no. Hata pombe kuje na thong si kati.
Hata ikuje bila
sitaki. Pombe mefanya si enjoy salo yangu. Saini na watoto wengi kuliko budangu. Ni mamimba tu, nikisha lewa sifikiri ni mamimba tu. Waifata ni hepa nisipo wata pombe. Nilipita chonka kotoa kwa kikombe. Mutinga ya pombe menifanya kibogoyo. Nilipigwa kidevu juu ya pombe ya uchoyo. Ah, pombe na gari ni gas, stima na mati. Nilipita na kuku na mambusi za jirani. Pombe neza kukudanganya, imati nilifanya nikateka kimama. Hey! Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Excuse me.
Na wacha pombe till further notice. Na wacha pombe madangu a notice. Nzinga moja napata siriosis. Sijakula nyama na tapika ostrich. Ushawaicheza PlayStation mlevi. Cristiano anaka Messi. Ukona pad lakini siya period. Ukilewa kila day wife material. Sasa tumelewa sana, sio sana. Alejandro na wacha pombe till father notice.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice.
Bullet, kisisa, is young, kisifet. Is bullet, kisisa, is young.
Bangi
Anka, ding dong.
Na wacha pombe.
Rap, kisa rap,
yo rap, yo rap. Aki pombe ni takumis.
Biga luku kula wa achabi. Big a look of Kulawa Achabi. Big a look of Kulawa Achabi. Wa Achabi. Big a look of Kulawa Achabi. Wa Achabi. Big a look of Kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto. Clacks pong clacks, sami gang fiti shine. Mabati kwa wengi si jaomba ni za mine.
Lagunya, belta.
Tamakati siko fine, kagwanda si origin, don't twist my time. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. I looking fresh is important. Luku job officer juu chini siyezi kosa. Ata kama siko mboka sky lakini na makina kimbota. To I looking fresh is important. Looking fresh is important. Ata kama siko mboka sky lakini na makina kimbota. Mi upload ya figo lakini kuna luku ninataka kuwa show. So na wapita slow mo. Ukembe luku kidai moto kuja na madu. Mi upload ya figo lakini kuna luku ninataka kuwa show. So na wapita slow mo. Ukembe luku kidai moto kuja na madu. Piga luku kula wa ajabi.
DJ Sound.
Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi.
Cheki fala me kam na me zuba na na cheki ati subare mambar bi me kam. Cheki fala me kam na me zuba na na cheki ati subare mambar bi me kam ne meja. Subare mambar bi me kam ne meja. Subare mambar bi me kam ne meja. Cheki fala me kam na me zuba na na cheki ati subare mambar bi me kam ne meja. Subare mambar bi me kam ne meja. Subare mambar bi me kam
na kinini. Kam na kinini ki buku du. Kam na kinini ki shh shh ki ki ha ha. Ali kam na kinini ki du du. Kam na kinini ki buku du. Kam na kinini ki shh shh ki ki ha ha. Na imeja ki buku du ku du. My guy hisi toy siwa urush na mina ji enjoy tulua boom brush. HK ya Michael Urukli na Missy Boy. Sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbecha still machaji walichuna. Ngeusu na matres kwako, sema form. Munga, mjinga, niko zone. Pass curfew, magiza, niko biz. Shibadi ting, alikujia magizgiz. I'm sorry, ili dim. I'm sorry, nime dim. I'm sorry, ili dim. I'm sorry, ime dim. I'm sorry, ah.
Subari na kam na mambaru wa mekrom. Zai ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachuom na imepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maomre wa palentan na coach. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za magwatch. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime liet zime moch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Maybe tukudhokore na tukufanya gepeshe. Boom boom. Yeah yeah yeah. Yeah.
Boom.
Cheki fala me kam na me zuba na na cheki ati subari ya mambaru bi me kam na meja. Subari ya mambaru bi me kam na meja. Subari ya mambaru bi me kam na meja. Cheki fala me kam na me zuba na na cheki ati subari ya mambaru bi me kam na meja. Subari ya mambaru bi me kam na meja. Subari ya mambaru bi me
kam na meja. Kam na kinini ki buku du. kamna kinini ki sh sh ali kamna kinini ki du kamna kinini ki buku du kamna kinini ki sh sh
Zoom shikas like a white boy Like you are madu ya riyomo na cock toy Icho kidiu raisi kufanye winge kwa soil bro Na kidiu ragudungu na rock boy Boy, atuitishi ruhusa kuguza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa Shock delete, tunakam kuchunguza Umbwa Cock dating ka umekam kutunyuria Finger imekuwa makwa trigger unabuya Sikam kiwa steam ka utaki kupanguzo yeah. Ni genje njegi walikam kuwa well. Tumo
Alikam na kidududum dum Kama hawamini uneza kugulum Saizo jaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwa nuna expect ni fathia kikubless ni mapupu Bitch nigga manze kufa vest Cheki dosh dosh Hakuna raka manze tuapeleke most most Chungo sipate baraka waseme ni wash wash Lifanyo doji la kitu kwa mbosho Kina waka popote umoroto Matoa toa msupa wako wakipewa kiboko
Cheki fala amekam na mezuba na nachiki yadi Subari ya mambaru imekam na meja Subari ya mambaru imekam na meja Subari ya mambaru imekam na meja Cheki fala amekam na mezuba na nachiki yadi Subari ya mambaru imekam na meja Subari ya mambaru imekam na meja Subari ya mambaru imekam na meja
I know that you want me Take over my body Shanyege. I know that you want me Take over my body Let you know I die Cheche mshanyege Elele, elele Elele, elele Na die to kionjo but baby can promise The loneliest moment na weza control it Pole, pole, chemisha na vidole Piga magoti, tuanze na mdomo Una west ndogo na haka iko bampa Una malkia lakini ana kiraka Sura ni safi, the moment umewaka Alinandalia nigekula kama sapa Una west ndogo na haka iko bampa
Sus.
I know that you want me Take over my body Najua I die Cheche mshanyege I know that you want me Take over my body Najua I die Cheche mshanyege Elele, elele Elele, elele
Wine slow kwenye miutaka Kwenye yupaka Umelilia yuembe na basi utakatwa Bila shaka
Ushaisiki ya ndovu Na kikupata itakuwa chana kufu Na ukimeza utatokwa na pufu
Kose utaisikia kwa kitovu Unajifanya mwokovu Minajua unapenda viti mbovu
I know that you want me Take over my body Najua I die Cheche mshanyege I know that you want me Take over my body Najua I die Cheche mshanyege Elele, elele Elele, elele Elele, elele Elele, elele
G-Vibes Music
It's a birthday leo I got that birthday song I feel leo kwa goni jere Kwa goni jere leo Kwa goni jere Kwa goni jere leo Haina goni, haina mambo I just wanna cut a cake Allow me cut a cake Say you cut, cut, cut a cake leo Kama ni pesa tumi ya nani Kama ni keki kati ya nani Kama ni maji magi ya nani It's your birthday, it's your birthday Kama ni pesa tumi ya nani Kama ni keki kati ya nani Kama ni maji magi ya nani It's your birthday, it's your birthday
Wale unisikiza
wa leo nisikia. Isiyo kismat, miniko grind, woki dose. Pia naomba so pia usimine nikifloss. Ni shukrani na rudisha kwa wanjiko kimani. Simge mjua pia nyimge mpia shukrani. Kwa pilka niko, chukuna mali mina dai kufika. Na focus kwa compass ukiona nimeficha. Sio na macho peke unaweza ona visions officials. Peke wananijua initials. Get rich or die poor. Niko na phobia kurudi mali nilikuwa. Niku lonely at the top ni sawa inakubalika. Jukule down inakuanga was maratisa. Kuna wale unisikiza, kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose nukitumio fear. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kudedi bila purpose nukitumio fear. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza,
sikia.
Wale unisikia, wale unisikiza,
sikia.
Wale unisikia. Unapanda mahindi, mina panda maembe. Vilo get no tofauti yangu na wewe. Kandula ikutoshi mwenye mpatia itamtosha. Kudhanusha nisoma page mbili ndio makosa. Nisawa to go equal lakini ujue yo no ma equal. Na hivyo ndo itabaki nitakuwa mbaka kifo. Mungu amenipa kakupa ndo bado anaweza kunyanganya sare pupa. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne ni pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise you me wife. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne ni pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise kuna you me wife. Kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose no kitu miufia. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia.
Wale unisikia. Mama lisema idunia sikifuwa ni ubanga, ubanga. Tell your truth, savaraji epushe na uwanga, uwanga. If anybody doubt you, my son, waonyeshe kisaga, kisaga. It's all inside you, my son. And you don't know, just don't know. I pour my drink on ice. Kuna vitu mingi zina ni nice. Zingine nime have to think twice. Ni nini nataka in life. Lakini lini mta realize. Nilikata ku compromise. Una sasa tuna pay the price. What is to divide?
Cause after the rainy day, no. Truth will shine. We gonna light up all the way.
All the way.
Give thanks and we just don't forget to pray. Every day, every day. Don't delay.
I'll never go.
tukai sana Choche ni ya ngano Kila mtu wawekewe yake ya igana Lele ni ya jaba kashika di mchana Zangu zikishika ni kuteka wakichana Ati venye zilishika Nilifika jema ya adis Niliweke wakichuri Nimejiko sana tenje Ngware ya sibuya tivenye zilishika Nilifika jema ya adis Niliweke wakichuri Nimejiko sana tenje Ngware ya sibuya Zimeshika nishanza kumidi na peg Na bado zika mkonyolo tepa tunakeg Kende left kigode nanda na sukubera Natupandi uba leo tunapanda penga Tilondo ile siku miubana Londo ile siku miuchanganisha konyolo weka chamu Vile inakam do venye tunaipamu Juu ya vitu tam ni kushuka na madamu Mwengi hatu gai sana, choche ni ya ngango Kila mtu wawekewe yake ya igana Lele ni ya jaba kashika di mchana Zangu zikishika ni kuteka wakichana Ati venye zilishika Nilifika jema ya adis Niliweke wakichuri Nimejiko sana tenje ngware ya sibuya tivenye zilishika Nilifika jema ya adis Niliweke wakichuri Nimejiko sana tenje ngware ya sibuya
Tunya stunya mazgwembe Mac Masani bro wa Mac Mende Pilka pilka za pekele Open skip za odede Dufo dufo tuogele Kala gre sura ambare Figa turika manyambane Nikafupika round kadonye
Mwengi hatu gai sana Choche ni ya ngango Kila mtu wawekewe yake ya igana Lele ni ya jaba kashika di mchana Zangu zikishika ni kuteka wakichana Ati venye zilishika Nilifika jema ya adis Niliweke wakichuri
Mama, we made it. We right on time. It was a long way here.
DJ
Lakini tumefika fine. We'll be here for quite some time. Tafuta ukuta ya kujishikilia. Maji teremusha kama River Nile. Eh. I'll do it for the streets, for my people. Everybody that has been there before. It don't come easy. How to deal with defeat? Take one for the team, for you people. Wengine watajwe kwa wimbo. Mabeshte wa bebe kwa limo. And keep it real. Wine, rock off and wine. Iki kubamba ushike ukuta. Wine, rock off and wine. Na iki kwa maipake mafuta. Wine, rock off and wine. Ebu geuka nishike matuta. Wine, rock off and wine. Rock off and wine. African time, I'm an African child Na niko ready, kukupea good times In the African style
Organize, we legalize
Leo kila kitu ni surprise Tesa bila ku apologize eh, Cause I do it for the streets, for my ghetto Everybody that has been there before It's never easy, hatujui defeat Leo fati kwenye streets with my people Wengine kwa nyumba korido Drip tunato wanga gikos We keep it real So wine Rock off and wine Na ikibamba ushike the puta Wine Rock off and wine Na ikisoma mafeza mafuta Wine Rock off and wine Na wiko
Rambanya nanya kikali Baby na tobe Nyam
enjoying myself.
Yo, you don't know it's a boy MC Dubs and I'm chilling out with the baddest select a party please. DJ Son, the hyper boy, running
shaky. Yo, ni enjoy burudani, leo sitake vilio. Shida ni metupa mbali, cause I'm enjoying. I'm enjoying myself, spending my money. I'm enjoying myself.
Ujana ni moshi, masiku za songa kwa sherehu ni kosi. Nakula kangoma, yeah, yeah. So siri, so siri, na tupate kidogo. Ni Mungu na mwamini, yenu kwangu ni madogo. I'm enjoying,
I'm enjoying myself.
Dance like a tipsy, na ma drink ma bodo na ma whiskey. Yeah.